arintaas waxaan u arkaa arin la doonayo in galmudug dhexdeeda ay ku dhex jirto in fidnada la sii huriyo oo lagu kala tago dad raba inay ka shaqaynayaan wayna soo bixi doonaan runtii dadkaas ayaga ah, waana la arki doonaa. Isla markaasna ragga meesha joogay oo aniga isdayna rag doortayna ma aha, waana dad shacab u badan. Runtii xildhibaano aan aqoonsanahay oo xildhibaanada galmudug ahna meesha lagala joogay.
Muddo laba maalmooda waxa ay ka doodayeen mooshinkii lagaa keenay, qodobadii lagugu soo eedeeyey. Maantana waxaa dhacay codka cod u qaadista kalsooni kala laabashadaadii, inkastoo codku gacantaag ahaa 147 xildhibaan baa fadhisay, hal xildhibaan baa ka gaabsaday. 146-dii kalena waxa ay sheegeen in kalsoonidii guddoonka baarlamaanka ay kala laabteen, sida uu shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenkaagii koowaad ee baarlamaanka galmudug. Arinta sharciyan sharci ma ahan miyaad leedahay?
Maya, sharci ma aha, sharci ma ahanan leeyahay. Laba arrimoodba sharci kuma aha. Waa mar heshiiskii Jabuuti lagu soo heshiiyey waa la jebiyey. Waxaa ku tiilay dowlad goboleedka galmudug madaxdeeda muddada ku meel gaarka ah ayagaa shaqaynaya qodobkaas heshiiska Jabuuti lagu jebiyey. Midda kale waxayna sharci ku ahayn oonan ku aqoonsan karin aniga ragga ayaga ah oo meesha lagu soo aruuriyey. Xildhibaano uma aqoonsani xildhibaanada galmudugna ma aha. Xildhibaanada galmudug sharciga ah 89 xildhibaan waaye, wayna joogaan kumana ayna qayb gelisirto. Runtii ragga meesha joogana xildhibaanada 89 ah ayaa doortay, anigana kuwaasaa doortay, ayagaasaana xilka iga qaadi kara. Dad shacab oo meel lagu soo aruuriyo oo la doodsiinayo oo maaragtay loo sheegayo waxa la rabo inta loo sheego iska ogolaanayo oo gacmaha taagaya, aniga xilna igama qaadi karaan, imana dooran, xildhibaanana uma aqoonsani. Sidaa darteed waxba kama jiraan.